wentombi necala awusinikanga insizwe ithuba lokweshela
ikhona kanjani intombi singayishelanga ukuthi intombi ngoba thina sesithelelo
kanjani
ikhona kanjani intombi singayishelanga ukuthi intombi qoma ngoba thina sesithelelo Unandi ushele jeje we madoda Komhlongu ushele ntombi vuka sonke Unandi ushele jeje we madoda Komhlongu ushele ntombi vuka sonke Unandi ushele jeje we madoda Komhlongu ushele ntombi vuka sonke
Velansizwa
Ezokonya Ile ntombi Vela sikhawule
Vela nsizwa
Vela nsizwa Ezoqonywa Ile ntombi Vela sikhawule
Bayaphoxeka
Bayaphoxeka Abaphathi bezintombi masivunyuke esandleni sabo
Bayaphoxeka
Bayaphoxeka abaphathi bezintombi masivunyuke esandleni sabo
Uzumhlolo
Mantombazane nifunane emva kwendlu Bazombamba abafana
Uzumhlolo
Mantombazane nifunane emva kwendlu Bazombamba
abafana We mantombazane nifunane emva kwendlu Awu ndadlala negeja kuzile we mantombazane
Mantombazane nifunane emva kwendlu Bazombamba abafana
Siyababona labo
nsuku
Simali
Uzosimbele semqomeni
Simali
Uzosintathe semali
Simali
Uzosimbele semqomeni
Awuyamala
Uzosintathe semali
Awuyashashu
Uzosimbele semqomeni Uzosintathe semali
Awuyashashu
Uzosimbele semqomeni Uzosintathe semali
Simali
Uzosimbele semqomeni Uzosintathe semali 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 Gumnandi kwela yethemba mthini